leyɗel afrique keddu ɗo hirnange ɗe mali yo leydi ɗo dabaji marete sanne kañum ardi leyɗele imoiɗe fur kañum won leydi ɗiɗo ɓerdi dow le leyɗele sidiya woɗe ka wattu joni ko nayiri banggal waydi ndenagu ɗum memi sanne no margol dabaji wurri kamɓe maroɓe dabaji ɓeɓe kaali tiɗallaji moɗɗi ɓe jogui ñalawma hande o li laamu bagnagara bankasi koro motti kañe fa garda ɓalir leydi ndi sigaso
ɓadade idi ndi frati moɗo woni e yaltingol dabaji ka albarka allah wonko min keɓɓi hay hunde nowaki oɗo ka golle o ɓuuri foof banggal transport o jogaɓe na iwra bankas woɓɓe kuru yalla naɓuri dabaji ɗi to abidjan wakkat juno ga kuru ga soni a yaltini dabaji frati mawɗo yama moussa fouf
ɗiɗum ko ɓuuri fuu naɓere caggal leydi ndi wattu joni cafe ɗe kañe cogge ɗe ene jogui tiɗallaji mawɗi sanne caggal waydi ndenagu eno wattu wondi e waylitirade noon kanko Mamoudou Abdoulaye Diallo o hollitiri wiide ñalawma handen o fistotawde ɓe gikkini gikki lobbo
sa yi ana yaltini fuu to yaata to ɗum hemde coggudi dina ko heddi gal tiɗalla mawɗo ana e margol dabaji mali caggal ñamdu ndu e ley basi o heɓa fuu ara ɓama jawdidi aya ɗum jaati fuɗɗi hollude tiɗalla e ley leydi ni fa hoorejo leydi ndi o e leyala makko taw o wi yalla dabaji mali ana garta min kollitimo so dabaji mali ana garta fo hina daña ko ɗi gaari dow mum ɗum woni heeɗum durduɗe ñamdu majji tawi ana heeɓa mali
kanko professeur Issa Sako jangguinowo kabaru keɓe ɗo bomako ɗo o holliti ñalawma hande o ko nayiri banggal keɓe dow dabaji laamu huncinayi ɗum hoore oɗo andanɗo kabaru keɓe holliti wiide dabareji kani fiyat dow hen dabaji ɗi tawi ndeɗi kirsali leydi ndi fuu tew o ana nafa yimɓe ɓe
fulu
oɗo sifa keɓal tew ley leydi ndi narato sababu yirwinde keɓe ndenno enen nawtorto yirwere keɓe ɗe nafa muɗum yiyete sanne banggal keɓal golle banggal yirwere gollirɗe no abattoir ngaji e goɗɗi e nokkuji resgol tewuji huncagol hoore dabareji transport gueɗɗe mbawɗe sanne yirwinde kabaru keɓe
docteur Lamine Keita kañum do andanɗo kabaru keɓe o wollitiɗi ñalawma hannden o no golle dabaji wurrino iɗo hani waylitede yalla talkako an haaɓe nokku o
andon wiide kabaru demal mali na jogui nafa mawɗum ko tongaka fe e ley ɗereji nder muɗum na hollita wiide yo alhaali nogay ley temedere ene mbawi jaji huncande hoore onɗon nokku o banggal yirwinde kabaru muɗum hono haygol margal saabu sifa margal e kañe yaltingol dabaji ɗi lew mali na wawi darnade sanne almusaɗɗaji ɓilide kabaru muɗum sifa golle o yirwinama ɗum noto sababu keɓal golle kewɗe banggal artisanat dina yaltinde ɗi
dabaji gonɗi le leydi meɗen ndi le temedere fo sa ƴeɗi capanɗe jeɗɗiɗi yo dabaji egga hoɗaɓe noon wakkati fuuduɓe darta hen to gurnan dabaji ɗi wurri fedde neɗnodirta bcya wondi do holli tiwit sa ƴeewi keɓe yimɓele ɓe capantaton fuu dow dabaji yowi le tongandeɓe kolli hitande 2021